usokhiyela phambili angenzi plani. Uprince uDJ for sure uzoza neplagi. Undisputed memezela kuzosuka isparksi. Khona nengwenya zika-NSFAS kuzoshawa iparty. Ngazana noDJ batin host amapart. Ngazana noDJ batin host amapart. Except memezela, except memezela. Except memezela, except memezela. Except memezela.
Umganam, hey, Umganam, let's say Umganam.